Skiddy beats.
Lipsy once again, alongside Fizzy Ant again. Had this tune too bad, too bad. Machwero chinya, en megeno kichinyi ni dak. En ayebe chwero chinyi do. Mare machinya, en megeno kichinyi ni dak. Dak di lak kikuni. Jal machwero chinya, en mineno chalun yangi. Karano tuona guful. Jal matono chinya, uno iti me chalin yang. Ero danini chalulus.
Ah oh, ire machinya, e chinya, e loka dang eto chinya. Peyo machinya, e chinya, e loka dang chwero chinya. So love is pain. Atiko bedo kudarem Mara kape bebe wachita do wekange Bara chaching for every day yeah, yeah. So iremo chunya kazo wachimeka ine konyepe Ikwero chunya kadake miete chere weke te Iremo chunya ikona maro in my baby yeah, yeah. Kadake miete weke stress Achake bedo mieta kike kik malit Itake kujpe no madong pemit Itake kujpe so mabedo liet Kadiwa yen baby anoy winyo no male yeah. Ichamo kene wachi mare mara gera yeah. Itakate wachi para wenya yeah. Remo chunya ka amiyo chunya eto impe miyo yeah, yeah. So majwero chunya En megeno ke chunyi ni dak En ayebi chwero chunyi do So maremo chunya En megeno ke chunyi ni dak Dak di lak kikuni
Jal majwero chunya En mineo chalun yangi Karano tuona gu Full jar mato no chunya, uno eti me chalin yang, ero danini chalulus.
Ah, iremo chunya, e chunya, e loka dang eto chunya. Peyo mo chunya, e chunya, e loka dang chwero chunya.
Che, uno atamoni, kabedo kira tere peti tu mawaji. We are going wiki kere do pete, piana no we are picture la yote. Kita nini kede ni mete chwe chunya nyong, agak matwila chon chalugo. Makira jana lane, abaka lane jui La nyane nena jaro buroma bebe Kagina terepe tumaketo Tuma bebe, kagina terepe tumaketo Yeah, ibiki wabaka adongi los Makara peki chwalo kifoso Ibiki ubuku lokama
Majero chunya, en megeno kichunyi ni dak En ayebi chwero chunyi do So maremo chunya, en megeno kichunyi ni dak Dak di lak kikuni
Jal majero chunya, en mineno chalun yangi Karano tuona guful Jal matono chunya, uno iti me chalin yang Ero danini chalulus
Ah, iremo chunya, e chunya, ilo kadang eto chunya Peyo mo chunya, e chunya, ilo kadang chwero chunya
Down lives in now we mash up Fizigant, now we mash up Shine up management, now we mash up Ivan, R&D, now we mash up Benny promotion, big up, big up Moscow day, big up, big up Yeah man, now we did it